Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Kala keɗiɗo studio tamani yoɗo sahaji saki Kumado Ousmane Diko haalanton kabaruji gonɗi ɗo ɗi jude maison de la presse e labimako nu jire wonani en to ɓoggi jande to. Sere commissaire Moujo kiɗɗo bantinama fa sappo e jetti lewru août e wi suudu sere ndu yo wadde fa seeɗa en kawra e sariya ka. Ano ɓuuri capanɗe joyo jottinoɓe kabaruji kañum e wonɓe libale halanana en wonduɓe e jande to seguto ministére solloteɓe leydi meɗen wi yo wadde fa pati kala kabaru bontinoɓe dabareji soldats en fu nantine. Gardien haɓoɓe kabaru taba bonka ka ɗo woni chambre indien nangui tuufeje ko ɓadoto temeɗiɗi e capanɗe jeegom e jetti Bamako ɗo sikkitaɓe hen e tabaka fo ana e juuɗe gollirde nde fa ɓeyda lugade. Kanaka leydi ndi holliti weltigol nugo sara leydi meɗen ana heddi hendu naɓali hoore plateforme ante abana dou mbi ana kawna ko leydi kanaka leydi ndi haali ko fa waddaniɓen waddani ɗum ɓen du najude yo ɗi gondi sembe kabaruji ɗimen jogani on bisimilla moɗon ne ɗo studio tamani. Sargol Aliou Mahamane Touré carannoɗo Moujo kiɗɗo darnama keñe golɗo bantinagol du fa ngol bantinama fa sappo e jetti lewru août e ley ko suudu sariya ndu kañum e AMDS fu darde faba hono wullitiɓe hawrde e sariya ka. Keɗɗanno Mamadou Samba Seku e Ousmane Niali Bouli.
Hoorejo AMDS Maître Mokhtar Mariko o avocat du wullitiɓe holli wiide ko saabi de sariya ka bantina o holli wiide fa wullitiɓe ɓe keɓe keɗe kollita yimɓe sukullaji gonɗi dow muɓɓe keɗɗe ko wi
afin que la cour d'assises puisse trancher.
Yalla suudu sariya ndu na wawa hinnade golleji sargol ngol no haniri no fewi dow dun dalilaji hakika yeeso caroɓe ɓe gonko yelimi ngol burtingol andono wiide min tan wawa fi faccintinde kala ko waɗi to gawa to ndenno mine mbila wiide sa yeehi ɓe jaɓani anniya am o yo batte hakke am noon ɗum du woni ko suudu sariya ndu faami mi miilayi so mine heɓa caɗele e waddugol maɓɓe min e maɓɓe jaati na martodira kumpa dow kabaru muɗum ɓe fof na pelliti natude nder kar warde ga Bamako ga ndenno ɗum sulinaki feewi ñande sappo e jetti lewru ndu ɓe fof ɓe tawete nder suudu sariya ndu sikke wala feewi golleji ɗiɗum fayda
va être vraiment animé.
On a ko wullitibe darti ko waddani sagantobe mo wiide dum jamnaaki do hollitinde tribunal gal kanye wullitibe be mbaawa hokkude tajaral wargol torrabe be yeso sariya kede ko maître Malik Ibrahim Mayga haali do mum.
Je suis scandalisé et
min metta fa jabiti andon wiide na wara dubi nay hande ko odo suka jokolle nati juude lamu o yo batte burandaji chatudi bangal talki mako di kala imadraji sariya hanno dawrude gollama fade nyande sargol mako gol ndenno wot jun o wala fuf ko heddi suwana hinnade golleji ɗi jonno e dow wadde sago lollirɓe parti civil en ɓe wargol mum en jaati tilsali suudu sariya ndu notike noddali ɗi ngala nafakaji
Aliou Mahamane Touré kumminiɓe ndenago ɓiɓɓe Mali nanguimo ley laamu gosi le lewru décembre hitande 2013 no gay e jeenayi lewru janvier hitande 2014 woni ko hollita o waɗi no bonandaji le lewru mars ƴaɓɓeno ndu woni ko gollirde kumminide hay faaɓe gonde le cour d'appel Bamako noddi o sariya commissaire kiɗɗo Muzao kay faado wadde masibaji le walde hono bonnitinde ndenagu leydi waddude dande e bonnobe fiide e barminde do murade harbaade caldi wadde torra fa wadde joggade kabbode e jabe mun tawe yamiraka.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde o bemala ame Facebook na Twitter oɗon mbawi du noddude 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon. Golloɓe laamu Mali towɓe ɓeydanama lebbi tati fa andina jawle mu'en gollirde haɓore e wujjitade jawdi andini oɗo kabaru jundugol wattu cartaɗo yo ɗum dabare fewtinande e ko ɓaddoto ujunaji capanɗe joyo e joyon gollowo laamu kono gollanoɓe laamorɗe kaggitaɗe ɗeedu ana hen forsat ɗum guɓal gardi en kaɓowal e torran nangui cakti yontere ƴaɓɓinde nde tuufeje temeɗiɗi e capanɗe jeegom e jetti taba bonka ka Bamako noon sikkitaɓe henɓe e taba ka fo ana kalfina ɗum gollirde daranide kabaru drogue o fa heɓa hen du faamu tentiliɗo yimɓe jeeyon rewɓe ɗiɗon e worɓe taton goninangaɓe burkinankoɓe ɗiɗon ana e maɓɓe keɗɗana Oumar Waygalo.
nde do nangere wadi jamma ala jabbino do fedde humnide habude yimbele bombe sumbule leedi ndi kanyun yeeso nangoy suko jokkole goto noddirteedo Seydou Diallo le dende noddirteede Sabali Bugu wakande natno le gawral makko ndebe tayi ton doro gudi bondi ko yata chapande nay e jenay wakande mo nangande mo firti siri mabbe ndi wi mo gollide neddo goto jaadle leedi Burkina Faso ana kala bankoro on dana gollide e rewbele di don wakande be do rewbele nokkule muude en nata bako jukoroni golf kanye kala bankoro ro holi tan wede ko yaata doro gujju bondi temedidi e sappo e jenay butlawo muudu en jiyaton nde landidi putno hewde do mabbe ndebe ko litti wide o do dorogu iwri gana natri leydi Burkina Faso ana gandi murtani suudu huminido kabar habude dido doroguji bondi leydi meden ndebe gondi e gollidinde yiru mabbe gombe tiagal leydi difa pamto wattu jonobe beedo yimbele gondi dande
hono kalisi taba bonka nanga kaka anabodo milioji chapande jetti sefa e wi horebe office central des stupefiants do gollede habore tabaji di ka taba yo muritani nabete nonnon be dokki tajaral du sikitaabe joyombe kafu ana e juude sariya kanko Mohamed lolludo SM Kanute darani do nantini kabaruji gollirde de wonko haldi Ahmadoun Maiga keddena Mamadou Samaseku
au regard quand même des déclarations des premiers
femmes mom kebe ele kabaruji arandeji mabbe di to leddi mortan tonno dido droguji hanno nabede tawane ko buri hewde drog lolido hasis mom min nangata fuf to mortan tonno iwrata joni woni arande min jiha hono odo adaddo kewdo drogu kando nabede tun wakkat jun do kabbil maggel na yeya hakki ujunaji jagom sefa denno so odo kalisi so amande temet didi e chapan e jagom e jitti yo hakunde milioji chapan e jitti e milioji chapan e jitti sato anaba wa jati burdi dum sabi idum fawi do sifa kasina dido droguji der lumo hewti dum wana fey kabaru leedi men di tan denno yo kanko procureur kersana do on dido sifaji hani hinnade kabaru sariya be do natugo e juude be
donc devant donc les juges
jande baldinaydu fuddi beta hande segu fa nantinobe kabaruji bangal solde tengal walde mu en juddine nde jande de ministere solda sen leedi meden darani e wi humanibe jande de ka e be darda hono yottinobe kabaruji be tinno miijo pati chaaka hono kabaruji bontinoji dabareji solda sen an buri chapane njoy yottinobe kabaruji e wombe li bale halanana e malido hawrube hen kanko chema kulbali ministere solda sen leedi meden wonko haldi e nelade studio tamani to segu to do woni kanko Mamadou Touré dana ko Ousmane Niane Bouli facitanel
face aux menaces et dans l'urgence
do darana de rafindena gongondo o e hunjande dum hore law ko woni golle yottinobe kabaruji e humpitinde himbe bangal mum kanye wadde fa kuminibe denagu golle golleji mubbe do hakkilo jodingo tawtadu wadde fa jam e denagu hebe dum wonno mana jonde ame handende be mila dum wadan fa jam hebe le leedi ndi fa do kuminibe yottinde kabaruji ngada fedde darantonde hollitinde golleji kuminibe denagu gondi wadde fa jam warta le mali ko woni golle mum onon warbe jangi debe yo dartude dati kandi jokkede fa rafindena gondo hebane dabare ando gondom tire don yo fa kolliton dati di cubi don bame fa jalten le tidal laaji di pamondo ko kollitin don do fu ko fartema o wattanan dum hakkilo fa gassa
hono faanda waltigo nugga seriya meden kanake leedi meden di andini ana heddi hendu nabali ibeka gongini hayban no malinkobe bawra donnudo hakkeji mu en se wotude horebe plateforme ante abana kambi ka hala kanake leedi di naji dum en fasanne plateforme sotali do dari do non ndadi du aniya seriya kesaka pati wata mudun wada e wi ceblendrabe gonde plateforme horejo parenadu ka hala kanake leedi di faabata ko foccundirde hakkilaji bibbe leedi nende kedden ko haldi Maman Baba Kunta le facitango Mamadou Samaseku
tagal ko buri lewru rafikal dal ko min dontani nonno kananke leedindi do dabare de era leedindi e waltingul hakkilaji bibbe leedindi ka ko hali hanken do radio etile ko fabata ko fey jam e de era der leedindi dun timinta fey rafikawral bibbe leedindi ko hali hala waybe leedindi yo hononi kala jeddobe kabaru waltingul gol jida leedi malindi o dalike be dun tama dun anahani kananke leedindi hurundi yedda sariya malinkobe micintinimo imade mako fadde mako ngutude odo kabaru e dawrude dental bibbe leedindi gidali guddi o wadata min mina wide bibbe leedi mali be e kanye bale leedi ndi gonbe e madraji wakkat joni o der dental plateforme gal be kulata fey ido gidali
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabotobe studio tamani
sengarti e kabaruji region ngaji meden kemen faam tan hono rewbe mo'inobe bulanga dum nebam kareje to yoro soto ke bi biro kiso nenno o do biro bu jo'inama bete hande yeso bale rewbe credit ton fu o biro ma sappe jengone le mudun ana foccodi e sariaji o hada ono gollobe meri kuli korodu pamani no hawalu jogorte ana bado noga yontilibe jande do kabaruji haluji kenge nenno jande de be donan gotanabe gollobe e gollirde golde le hawjini commune ngalurnde fu famu no jogoro hawalu faada hono golleji teddude na golleji jama le commune o abtobe CMFPR2 du chapane joy an gondi e batuji ila kenya fanda fafak fawarde e tasiga le cercle ansongo imade batuji mudun di yo haltude hono kawral cininangal hakkude gubede e laamu o e hore e wi hore be mudun ka gofanmo o tabike kongul mudun sabe jabane habatobe mabbe be nata e mak hejabe mabbe du natan le laamuji hakkude di fawarde e dakugol habatobe be ona golliroobe juude bangal ngeenyal dulle cercle siga soto ndokkama kaake gollirdi faabe paabo golliji mabbe di nenno dum beedanabe du kebal yambere ngal do dokkal wadi beete hande yo ONG demain du hebi hakkilo ngal do dokkal ngal almusaddamu ana buri milioji temdere e chapade nay sefa do dokkadu de di do kabaruji kedde hedal faande yewtere man yeso yen tawde jango